Ungabanaki, ay, baso yekis kweli. Wendoxin, ayntoxin, bafakum kweli.